Daddy. Ini boy ndo ta win. Boy ndo ta win. Live yani chill. Yani chill. Goma ni covenant skia ha. Covenant skia ha. Yeah. Yeah.
Covenant ya Satan. No. No ni mbaya ni me let you know. No. I can also let you know. No, kwamba he can also let you down, down. Covenant ya Satan, no. No, ni mbaya ni me let you know. No, I can also let you know. No, kwamba he can also let you down, down.
Anakita bafameti, tena anataka wafuati. Hey, baby, let me tell you hajiwezi. That's why you wanna make you lazy. Oh, oh, ameangaika sana. Mitahani ya kisaka wana.
Covenant ya Satan, no, no, ni mbaya ni me let you know. No, I can also let you know. No, kwamba he can also let you down, down. Covenant ya Satan, no, no, ni mbaya ni me let you know. No, I can also let you know. No, kwamba he can also let you down, down.
Siko imita win niluliza wapi mola ibilisa lipotaka miye kunitia jela. Kwa juhuliza kumsaka mola nikatia pora, eh, eh, nikatia pora. Na shetana lipo kamkam lipo wanakumbo. Sema mission ya rabuka kama ndiyo bora. Barabara nitapita nikimsifa nikampala. Ey, ey, ndo nasema.
Covenant ya Satan, no. No, ni mbaya ni me let you know. No, I can also let you know. No, kwamba he can also let you down, down. Covenant ya Satan, no. No, ni mbaya ni me let you know. No, I can also let you know. No, kwamba he can also let you down, down.
You ni easy boy. The devil assassinator, assassinator. Nataka ramani ya mbinguni nitapata, nitapata. Ninayo imani kwamba mola hajaniacha, hajaniacha. Will take up all my burdens. Kwake mola nitaseviwa,
seviwa. Covenant ya Satan, no. No, ni mbaya ni me let you know. No, I can also let you know. No, kwamba he can also let you down, down. Covenant ya Satan, no. No, ni mbaya ni me let you know. So let you know, no kwamba he can also let you down, down.
Wanatafuta riziki na Bible, eti wana search for survival. Oh, wanatafuta riziki na Bible, eti wana search for survival. Oh, oh, wenzangu na wa, kazi zenu zote tia fora. Na agano bora, lapatikana kwake mola.
Covenant ya Satan, no, no, ni mbaya ni me let you know, no. I can also let you know. No, kwamba he can also let you down, down. Covenant ya Satan, no. No, ni mbaya ni me let you know. No, I can also let you know. No, kwamba he can also let you down, down.
Si boy kwenye mic nina imba nikicheza. Wengi wali die eti mbali sitofika. Lakini bye bye nina wapa bye bye. Walo nicheka nina wapa bye bye. Easy boy me dawin nina wapa bye bye. Walo nicheka nina wapa bye bye. Lebi ya ni chef ana wapa bye bye. Walo mcheka ana wapa bye bye.
Covenant ya Satan, no. No, ni mbaya ni me let you know. No, I can also let you know. No, kwamba he can also let you down, down. Covenant ya Satan, no. No, ni mbaya ni me let you know. No, I can also let you know. No, kwamba he can also let you down, down.
Acha wewe. Akimba productizo. Ja, Lady and Jeff. Easy boy, Dawi. Blessed family.
Shawabu lako.